You sweet like a peepee, mama. I can't fight, I can't kill someone for you. Because I'm in a danger zone. Oh no. This feeling that I'm feeling, it's too much. I see future. Life with you is so brighter. I could better sana, you know that. I'll die for you. Oh, sweetheart. Life with you is so sweeter. Sana, you know that. Nakupera sana, you know that. Yeah. Na hakuna kipyo kwenye dunia. Oh my love. Bendo mana tamana zinzulio. Oh my love. Natupa maelfu kwa mamia in this world. Ile we peke liwe kuchagua. I swear to God. Na umebarikiwa mtu. Na utulivu. Umebarikiwa mtu na utulivu. Licha ya upole na uzuri na utu na utulivu. Umebarikiwa mtu na utulivu. Tukipata furaha, jinsi gani ya kuitunza. Huko nyuma hukumu, hukumu zilishanikumba. Kama tusa kungangania, pendo sipo pendo. Nilifose kujificha kule, kumbe chakalangu ni hapa. Sasa napewa amani, mapenzi yasio na mipaka. Ananikanda huku mabegani, ananishikana hapa. Masaji ngongoni yananilevya makopa. Na hakuna kipya kwenye dunia. Oh my love. Bando mana tamana zizuyo. Oh my love. Natupa maelfu kwa mamia in this world. Ile we peke liwe kuchagua. I swear to God. Na umebarikiwa utu na utulivu. Umebarikiwa mtu na utulivu. Licha ya upole na uzuri na utu na utulivu. Umebarikiwa mtu.